was sitting in a booth the other day. I was sipping in a booth the other day. I was thinking about you the other day. Got me singing about you. Kutana satate tangu kukosana watate ado sio wengi kama we ado si wapendi kama we nimeshinda sokoko bado niko so 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 solo nimekosa wangu mtoto aliyekumari ameshinda loto to 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 tap tap kitu moto yeah oh. Ulishatulia uko seto neza vumilia niko stepo neza shikilia niko ebo na bado nakutaka ka ay mama bado nikidai ujawai kata paka mini dai sitawai wacha kini ulini hepa sijawai kacha if I was sitting in the booth.
Hello? Hello? Steph, hello?